nakumye nyo era njagala nyo ambereddeo entala zirwanye nyo abalaba bakubye nyo nasembezo natawangulwa tata ne mmunyweza hatobasimuta muyendi muwanguzi
nakimanya nti mukama afuga emisana ekiro yafuga kumacya mutuntu afuga ekiro mumatu byafuga nakimanya nti mukama afuga emisana ekiro yafuga kumacya mutuntu afuga ekiro mumatu byafuga.
Zendiye kalu yo, yingiro fuge mze.
Yogera chigambo jeni chikore, koze sanga boya gara.
Tula mze, tulo fuge mze.
Abarade baone, abasibe mukama batewe.
Enzi jisigureo. Sofuge
nakimanya nti mukama afuga emisana ekiro yafuga kumacya mutuntu afuga ekiro mumatu byafuga nakimanya nti mukama afuga emisana ekiro yafuga kumacya mutuntu afuga ekiro mumatu byafuga.
Chensavye mukama onyi musenage ontuse wali mukama awakaniwa
yagala kwate kumunagiro go tule kubigerebyo obakangwe mu kifuba kyo mukama we wali amafuta
na kulwala
okukala kukomye nakimanya nti